Epistalk Biz.
Ninajua ni wewe, bila wewe siwezi. Ninajua ni wewe, nakupa roho yangu yote. Ninajua ni wewe, bila wewe siwezi. Ninajua ni wewe, nakupa roho yangu yote. Ninajua ni wewe, bila wewe siwezi. Ninajua ni wewe, nakupa roho yangu yote.
Ukiniona kweli, hiyo ni juu yako. Mbinguni ninaenda kwa sababu nina Yesu. Najua vijueni, maneno hayakwishi. Kisha kunywa bangi, majio na wajanja. Mkiwapa boli, kweli mtajuta. Ah, kweli mtajuta. Maisha ngumu kamfu, pashari tuepuke. Tugutuke.
Ninajua ni wewe, bila wewe siwezi. Ninajua ni wewe, nakupa roho yangu yote. Ninajua ni wewe, bila wewe siwezi. Ninajua ni wewe, nakupa roho yangu yote. Ninajua ni wewe, bila wewe siwezi. Ninajua ni wewe, nakupa roho yangu yote.
Zima nimepata sabu neza flow. Even inakuwa sabu everything na grow. Ukiwa mzima all God can know. Even if I'm sick never be slow. Ukimserve God baraka utazipata. If you're sleeping chunga utaota. Dunia mambo mengi wengi wameokota. Ukiwa na pesa bila God utasota.
Ninajua ni wewe, bila wewe siwezi. Ninajua ni wewe, nakupa roho yangu yote. Ninajua ni wewe, bila wewe siwezi. Ninajua ni wewe, nakupa roho yangu yote. Ninajua ni wewe, bila wewe siwezi. Ninajua ni wewe, nakupa roho yangu yote.
When trouble is high, high above your thigh, you need not cry or else you'll die. All you need to eye, the Lord on high, He died. Open your eyes, don't you deny, lift you high. God is great, love Him, yeah, mighty high, deny Him, why?
Robbie C, say you blessed, love you God.
Ninajua ni wewe, bila wewe siwezi. Ninajua ni wewe, nakupa roho yangu yote. Ninajua ni wewe, bila wewe siwezi. Ninajua ni wewe, nakupa roho yangu yote. Ninajua ni wewe, bila wewe siwezi. Ninajua ni wewe, nakupa roho yangu yote. Ninajua ni wewe, bila wewe siwezi. Ninajua ni wewe, nakupa roho yangu yote. Ninajua ni wewe, bila wewe siwezi. Ninajua ni wewe, nakupa roho yangu yote. Ninajua ni wewe, bila wewe siwezi. Ninajua ni wewe, nakupa roho yangu.